Sijiwezi mimi. Nimechafukwa mimi. Miaka nenda rudi, mi, I think wise zaidi ya jana na juzi. Ni mi na Mikey tu, wanazidi chichemea, pia wanapote. Tell me, uteli wao bana, wenye kila kidogo kifikra tu. Call me, wakolu wao bana, wanaojiona wako on top of the others. Ni fikra tu, zilikopeza, ndipo brother, na wafunza. Si, ujiko nataka, bali respect ndio nataka. Never say I'm losing, si acting like that. Wherever na shine na barizi, on the floor mi mkali wao bana. Nakita wala siwazi, mimi. Ladies, ho, magita juu ni mwanzo, sijui mwisho. Na pray kwako manani, na mwanzo uwe kama mwisho. Say bad about me, tanisafisha we mwenyewe. Mani sikuwa minateleza this life na tafuta. On the spot me, ni one step, ni sipe maskini. Hey, on the spot me, ni one step, ni sipe maskini. Hey, naweka moja mbili tu, nachomua kisha hope napata po. X vitu nampata, fast, nope na sadiki haki mimi. Sina yana bayana, mini muwazi daima. Mi ndo yule hero mwana wa kasa, toka viji na langu, tili sa. Sijiwezi, siya change. Ujapona na hili dude, jazi lisha zama na kidonda ishati ya doa. Kazi ndo hii, vile nonda shaba, na tupia, mesi na wachukua. Sa toka ara, misi na wasi, uwezo hulka yangu mi. Yoka na walambisha, niguse unase, siadisuka adisie. Mose kanani yangu, zi, azira ni chombo. Chenye maamuzi, unabiche kusula saa light. Mwenye macho ambili, kusha maliza one two. Ni mimi si yule, unabwesha truth. Bali king mimi, bali king mimi.
Wewe tu, wewe tu.
DX, wataelewa to the league is back once again. Keep that down, shout out to Ida. You know that?
Kama kawa, kama unaweza.
Mahona kwa mbali vile, here. Mamba ni uwe, watakaa tu.